Ekibiina ekigatta abasomesa ki Uganda National Teachers Union UNATU kyenya middora gavumenti okwongera okusuulirira ebyenjigiriza mu masomero n'amatendekero aga lukale mu mbalirira ekitaddewo omuwaatwa ne banneekolera gyange okukozesa omukisa okunyunyuuta bannansi ne balyoka bakanda ebisale ebya waggulu mu masomero n'amatendekero ag'obwannannyini. Ssaabawandiisi wa UNATU Philbert Baguma agambye nti Uganda ekiseera kino ekwata kifo kya kusatu mu mawanga ga Africa agasinga obutafaayo okussa ensimbi mu byenjigiriza ng'eteekamu ebitundu 8/10 byokka mu mbalirira mu byensoma. Baguma agamba nti abayizi ba Uganda mu kagenderere bamiddwa mukisa okufuna ebyenjigiriza eby'omutindo olw'okuba nti bakadde baabwe bangi tebasobola kubasasulira butitimbo bw'ensimbi mu masomero ag'obwannannyini. Okwogera bino abadde ku Fairway Hotel mu kubaganya ebirowoozo wansi w'enteekateeka ya Go Public Fund Education Campaign etegekeddwa ba Education International n'ekitongole ekya UNATU era ng'onaateesa nti lwakiri ebyenjigiriza byanditutte ebitundu 20/10 mu mbalirira.
Kiba kitegeeza nti tujja kusanga ebintu bingi nnyo mu byenjigiriza ebigenda obutatambula bulungi. Ojja kwesanga nti abasomesa tebali nawe basula, abayizi tebali nawe basomera, ojja kusanga nga waliwo mujjuzo mu bibiina, kwegamba abasomesa batono, abayizi bangi. Ojja kwesanga n'ebyo ebikozesebwa mu masomero nga bitono, kubanga bw'oba tuyongeza sente mu byenjigiriza era ebyenjigiriza bijja kusigala n'omutindo ogw'ewansi.